Mapenzi si kulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula. Mapenzi si kulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula. Who say siko romantic Batman? One call away na kuja Chapman. Shabaraji le job na hii, nachukua jiko kati sevi. Ni halali so illegal like a drug man. You say stealing them like a drug money. Your hips don't lie like a shotgun. Wala I don't lie.
Slow tempo,
no rush.
My want to be my baby,
my crush.
Sinaga milini one way,
no bypass. Pesa to me, I my crush. This is a definition ya kupenda kupindukia. Kufa kuoza ya kupenda kupindukia. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke. Na macho yangu yote ni kwako, sinipote. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke. Na macho yangu yote ni kwako, sinipote. Mapenzi si kulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula. Mapenzi si kulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula. Shuke manta,
ojo zimelia.